waliwo bingi ebindeese ebisse bimenye oleke mbase tulira ebye nnaayogera. Abayimbi twakola amagezi g'otonnalaba anti ffe tukwekula ebyamaana etulubomya. Byendeese era ebisse bimenya kulunaana evumaganya emirimu alidde mu pipa. Kitabanjine banyoma yoyabula emirimu kyavalekaana. Wenna alina ssebo omulimu gw'ogwoyagala lwakyo nfukuutirira nga atundisa. Naawe atayagala mulimu gusiiga nzira okuluna ekinyiri kisotuuso ki essabu. Bosinga weesiga nnyondo n'emitayimbwa buli olunaaziba ng'onoonye w'onobba. Sengendo nze gw'olaba emirimu egyo nnina mingi naye ogwendo ng'okusinga n'ekyebikwa. Oluusi nsula mpewo nze mba nnoonya nsimbi anti endongo gye nkuba yeefuuka ekyebikwa. Omutunzi w'ebinyeebwa muleke tomunyooma kubanga gwe mulimu gwe Katonda gwe yamuwa. Asindika ekigaali emisana abamujama naye olw'ekkulokkulo ssebo omusanga kubbiya ng'akoona. Sebalimba aneefumaganya emirimu alidde mu pipa. Sebalimba aneefumaganya emirimu alidde mu pipa. Sula alinawo n'atalinawo n'abo ba mirimu gyabula nabo bajja gifuna. Kolaba omugagga yeeyinza atunda capati atayagala kubiikaana onookola kiggwe. Bw'oba oyagala dduuka ggwe n'otuula omwo kolaba n'eyakuledde edduuka era akyategana. Akabiite lirina bumanyirivu anti n'atagula alamuzaana olw'ejjulu. Asiiba ayimiridde era anoonya ssente ffe n'ennusu mu mpale tolina kisibiibwa. Emirimu gy'ayala mu ggwanga sigitenda naye nno gw'obutamanya ntegeka kujja tujja. Oyambala kolone weyita ow'ebbeeyi kyokka n'otojjukira nti n'ezo zijja kutuka. Bw'oba ogamba nti nze sirisamba budongo kyokka bw'ota okubibirako emabega n'aba mukyamu. Sengendo nze gw'olaba emirimu egyo nnina mingi naye ogw'endongo ogusinga n'ekyebikwa. Basanga ku nguudo basaba busaayi. Wenna omusajja yeeyinza olatta bulasi tesirikwata mu manda onookola kiggwe. Omukazi omufumbo kati akutta enkumbi n'abo ba bufumbo bwalema batunda nguuli. funeyo chana lira Omusajjo tunula mbuzo nonya kubba Goyambala kolo newe ito wepe ito Kange sikula katukezo romba nube Goyambala koyo mkaza kaba kukabe Chokabo tolimuwe chiti wacho chikufute Mbalo bulungi mkubo ngocha kalu Ekango sura kusanyo omukwano swala Sibalimba panefu maganyi miri mwari temukipa Sibalimba panefu maganyi miri mwari temukipa Nolecho basajja bananga batatamatu Ebigambo genyo kekeze sigudetalu Kanyango kama tindi mzuri Inda vinyo kete kema vikiru japira Wali wamu fubu komu yaliwe chaku Atengeye chaku yali andiyo kamala Chokande na msange jinja katono mutu ke antinga mkutu gala chira kenziro ya amu Kose sana atakusetu ya nsonyu Kari nono lala tulitamu netuwaya Zeka kume wano siku langa monsunga Anti nasi noburu njina ya famutio Sibalimba, anifu maga nyimiri mwari temukipa Sibalimba, anifu maga nyimiri mwari temukipa